Kalata ya Paulo yolembela Tito. Tito 1.
Ndine Paulo, mtumiki wa Mulungu, ndi mtumwi wa Yesu Kristu. Adandituma kuti amene Mulungu adawasanga ndi watsogolere ku chikhulupiriro, azizindikira choona chimene chimawafikitsa ku moyo wolemekeza Mulungu ndi kuwapantsa chiyembekezo cha moyo wosatha. Mulungu amene sanama adalonjeza moyo wosathawu nthawi isanayambe. Pa nthawi yake Mulungu mpulumutsi wathu adawululadi mawu ake, ndipo adalamula kuti ine ndipatsidwe udindo wolalika uthengawu. Ndikulembera iwe Tito, mwana wanga weniweni, chifukwa choti ineyo ndi iwe tili mchikhupiriro chimodzimodzi. Mulungu Atate ndi Kristu Yesu mpulumutsi wathu akukomere mtima ndi kukupatsa mtenderwe. Ndidakusiya ku Krete kuti ulongosole zonse zimene zinali zisanalongosokebe, ndikuti uyike akulu ampingo mu mzinda uliwonse monga momwe ndidakulamulira. Mkulu wa mpingo akhale munthu wosapalamula konse, ndipo akhale wankazi mmodzi yekha. Ana ake akhalenso okhulupirira Kristu, opanda mbiri yoti ngosakaza kapena yoti ngosaweruzika. Woyang'anira mpingo azikhala wosapalamula konse, chifukwa ali ngati kapitawo mbanja la Mulungu. Asakhale womva za yekha, kapena wopsa mtima msanga, kapena chidakwa, kapena wandewu, kapenanso wokonda kudya phindu la ndalama. Akhale wosamala bwino alendo, wokonda zabwino, wodziwa kudzilamula, wolungama, woyera mtima, ndiponso wodzigwira. Asunge mogwiritsa mawu okhulupirika, amene ali wogwirizana ndi zimene tidaphunzitsidwa. Pakutelo adzatha kulimbikitsa ena ndi chiphunzitso choona, ndiponso kugonjetsa wotsutsana nacho. Paja pali anthu ambiri osaweruzika, makamaka pakati pa gulu la anthu ochokera ku Chiyuda. Anthu amenewa amalankhula nkhani zopanda pake nkumasokeretsa anzawo. Nkofunika kuwakhalitsa chete, chifukwa kusokoneza mabanja ena athunthu pakuwaphunzitsa zimene sayenera kuwaphunzitsa. Amangochita zimenezi ndi cholinga choyipa, chofuna kupata ndalama. Mneneli wina wa ku Krete, mmodzi mwa iwo omwewo, adati, Akrete nthawi zonse ndi amabodza, zilombo zoyipa, alesi adyera. Mawu amenewa ngotsimikizika, nchifukwa chake uwadzudzule kwa mphamvu anthuwo kuti akhale ndi chikhulupiriro cholimba mmalo momasamala nthano za Chiyuda ndi malamulo a anthu okana choona. Kwa anthu oyera mtima zinthu zonse nzoyera, koma kwa amene ali odetsedwa ndi osakhulupirira palibe kanthu koyera. Mitima yawo ndi zelu zawo zomwe zonse nzodetsedwa. Amatsimikiza kuti amadziwa Mulungu, pamene ndi zochita zawo amamkana, pakuti ndi anthu onyansa osamvera ndi osayenera kuchita kanthu kalikonse kabwino.